FM.
Mubi obulamu government emazoko okwete kateka kulabanga sindika egenagena maso nokubanga abasawo bokubyalo bayite health bridge team bagenda kuba abali mitwalo ebiri mirambirira bagenda kuongera okutumbula omanyi bwabwe bongera okuba bangula nokakasa nti ebyobulamu bitundu byegwanga ebyenjawulo bitambulira ddala kinnawadda akulira ebyobulamu akulira ebyobujjanjabi ministry y'ebyobulamu Dr. Charles Olal ategeezezza nti gavumenti emaze okakasa nti eteekesa mu nkola eyo enteekateeka empya egendereddwamu okukwasaganya abasawo b'oku byalo batumbula ebyobulamu nga batandikira ddala ku mutendera ogwa wansi. Akinoganyiza nti mu kaseera kano bagala bagende mu maaso n'okuba nga basaasaanya ensimbi nga bazisaasaanyiza balaba obusobwa ensimbi 8 bwe zitriliyoni 8 ze zigenda ogenda mu maaso n'okuba ng'ate zisaasaanyizibwa oba zisaasaanyiziddwa okakasa nti eddimu lino libaako ne we lituuka.
We have just done a report on the health account, and we have found that whereas we say we're a poor country, the expenditure on health over 8 trillion. Don't say that that's what government is spending, but what people are spending on their health is what? 8 trillion. 30% of it definitely is on, 27%. That's out of what? Of pockets. 50% of the 27% is they are spending on what? On medicines. I gave you